andithukanga undenza ipole ntleze yaya ndenza ningalale kwasoko uyanxabalazana uyandithukanga undenza ipole ntleze yaya ndenza ningalale kwasoko uyanxabalazana uyandiba kumnandi emhlabeni amandla seko loko sasikhula sithandana omandla sesiyakomezelelo uyandithukanga undenza ipole ntleze yaya ndenza ningalale kwasoko uyanxabalazana uyandithukanga.